Kwa majina ni Yani na tunadonjo mabere. Iki bamba sana basi polito. Selector cheza dopa once from the top. Oh no no no. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh no no no. Donjo maber, donjo maber. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanathani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunasoza. Na ni magrami tundo tunangoja. Donjo maber, kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda email yell. Pendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu maber. Napenda, napenda vile mademu wamekuja wamebeba. Napenda vile mamanzu wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi pulito. Selector cheza doba once from the top. Oh no no no. Donjo maber, donjo maber. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh no no no. Donjo maber, donjo maber. Makwela na machaji wanazitoka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masase watiaji tunawatoka. Salamu wanga moja na ni top shotter. Bato kwenje nali, dufla wanga mkani. Anasumbu wa town baka mashinani. Kolabo na Iani. Wakiuliza wambie tuko CBD ndani. Napenda, napenda vile mademu wamekuja wamebeba. Napenda vile makwela wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi pulito. Selector cheza doba once from the top. Oh na na na. Donjo maber, donjo maber. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh na na na. Donjo maber, donjo maber.